Lady,
Sauti Band,
Lady Delo,
Brian
Delo. Beautiful, excuse me. While you're about to come, no, I'm love. Cutting kulo pirom tima. Munangi, we go to ma. Mbuno vyo kukorera binyuma aga katonda omutima gwatudde n'obwongo ne bakubako mitingi nga batesa kimu bakufune ofuke omumbejja naye gwe ky'obumanya ze nkubiddeko nga mukwano nalalira nalalira baby mu mukwano gonyabo ze nalalira nalalira dale kimu mukwano gonzita nalalira nalalira baby mu mukwano gonyabo ze nalalira nalalira dale kimu mukwano gonzita bulijjo ndi mukwano gwo nenga tukimanyi munange n'omutima gwantuma nga torobongo nga yatyayo n'ebigambo bimbula n'ensoberwa anti munange fena tukutya lwaki ondeka okuluma omutima ng'omanyi kikye njagala munange njagala ntuuse byonna bye bantuma mbikole kuba saagala mbatengue bali bakama bange atera bakambwe nalalira bebe mu mukwano gonyabo nze nalalira nalalira dale kimu mukwano gonzita nalalira nalalira bebe mu mukwano gonyabo nze nalalira nalalira dale kimu mukwano gonzita Sikatanga wavaya kusona. You're beautiful like morning sunshine. Agasaja gunagali kugwe. Oh, yogera ne puliranga, yogera ne malaika. Bonkwata ko nesanyala lomubiri guna. Njagala tutambule tutambule ko. Tunyumemu tunyumemu. Ngatulize nawe my lady. Lady the lady, ooh, oh, oh. Hey, nalalira, hey, nalalira, baby, mu mukwano gonyabo. Hey, nalalira, hey, nalalira, dale, kimu mukwano gonzita. Hey, nalalira, hey, nalalira, baby, mu mukwano gonyabo. Hey, nalalira, hey, nalalira, dale, kimu mukwano gonzita.